Hata usingizi sipati, nikipata hapa kuchi, hata ridhiki sishiki. Hey, yeah. Usingizi sipati, nikipata hapa kuchi, hata ridhiki kidogo sishiki. Hey, yeah. Na marafiki wamenitenga, Baba, hakuna ambaye ananipenda. Mungu Baba, nimekuwa maji kwenye tenga, Baba, ila hujanitupa lako kinda. Mungu Baba,
nishike mkono nivuke, kana majaribu ni mengi usinipite. Mungu nishike mkono nivuke, kana majaribu ni mengi usinipite.
Haya machozi tunalia yanavuja ndani, haya machozi yafutiki yadhiki shavuni. Baba nipe mwanga, pumzi na uzima, sihitaji mganga, ndele mbele niweze vuma. Mbele kuna giza bila tochi ya upendo, nimebeba mzigo shida na sijui mbali wa mwendo. Haso, jasho, mateso na dhiki, kipimo cha utu au kipimo cha urafiki. Sina cash vile kama wao, wachanite mbwa mbele bosi zao. Goti kwa muumbo anipe kama wao, wananita shida mbele macho yao. Mungu Baba nishike, mbeleni nisianguke, huku nilipo nitoke, dimbu la ufukara milele nisianguke.
Mungu nishike mkono nivuke, mana majaribu ni mengi usinipite. Mungu nishike mkono nivuke, mana majaribu ni mengi usinipite. Baba,
okay, God show me the way. Ile ilo nyoka ambayo sipotei, hii na milimo meni nyima tampalale. Pesa imekuwa tope na nteleza kaka mbali. Umenipa zawadi thanks kwa uhai, ila pumzi na yumba kiwa tumbo dry. Mungu Baba nishike,
Mungu Baba, hata usingizi sipati, nikipata hapa kuchi, hata ridhiki sishiki. Hey, yeah. Usingizi sipati, nikipata hapa kuchi, hata ridhiki kidogo sishiki. Hey, yeah.
Mungu nishike mkono nivuke,
nivuke Baba,
majaribu ni mengi usinipite.
Usinipite Baba,
Mungu nishike mkono nivuke,
nivuke,
majaribu ni mengi usinipite.
Usinipite
Baba, Mungu nishike mkono nivuke, majaribu ni mengi usinipite. Mungu nishike mkono nivuke, mana majaribu